Ndili mwana ndinka funsa momowa ama pesa chani sinikadziwa oledzela amakala ndi plani pano ndakulanda mvesetsa momowa muli tinkani ndiye muli komboja muli confidence.
Yeah. I used to judge people when I was young sinikadziwa kutakuja mafani drink ili manja akuvina mamani ena alichapa pangila na makani ndepano ndina kula moo ndi magula na pesa mu enjoyment ndi confia matsuna kumwa ka shot kusiva ukamuna kuipitsa nkhope ka shot kakusuna moti mamwela chani muli fani ena mamwela mavuto palibe vuto koma kudzuka mama wabendi mavuto
ndili mwana ndikafunsa momowa amapeza chani sinikadziwa oledzela amakhala ndi plani pano ndakulanda mvesetsa momowa muli tinkani ndiye muli komboja muli confidence ndiye muli komboja muli confidence ndiye muli komboja muli confidence.
Yeah. Ndekumowa kumakala mabebi ngona timakondako mabebi apo hango gwedeza matako koma ngada kukuvinila wabechapo ma hunters ma breeze ma round waponyapo zimachitika kumo nthawi zambili susasika umango so zimachitika kumo umango dabwa kwacha foni ntumba ya so moti mamwela chani muli fani yeah ena mata mapida kukasaka banja ili excuse ngofuna gona banja
ndili mwana ndikafunsa momowa amapeza chani sinikadziwa oledzela amakhala ndi nkhani pano ndakulanda mvesetsa momowa muli tinkhani ndiye muli komboja muli komfi komfi. Ndili mwana ndikafunsa momowa amapeza chani sinikadziwa oledzela amakhala ndi nkhani pano ndakulanda mvesetsa momowa muli tinkhani ndiye muli komboja muli komfi komfi.